ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kanti toɓɓogi jonde gafandu haala Mamadou Sama Seku jamñel sakiraɓe heeɗiɓe batu mawɗo sedewo dow mali mbiyanna yo aljumari hannde noga jo mars to Accra ngal ɗo kawrital hakkunde kanonkoɓe tan waɗete caggal président Assimi Goyta mo jaɓal notade e fedde lefu leɗe ɗe leydi mali ndi yambinana wonde yambere yitti mawri capantati e goho ɓo démocratie e wi komaniɓe kabaru muɗum ɓe démocratie o mbiyan famaka sanne leydi mali banggal quatar 2022 men wakkati joni o macca mali tunisie na wondi fiyade to latirde 26 mars bamako malinkoɓe iwri tateji ɗi foof yalla jingande jagguɓule en ɓe ɗigoni sembe kabaruji amen hannde mbiyan aljumare noga jo marsitan 2021 bisimilla sakiraɓe fay hunde humpitaka tafurne dow kawrital kanonkoɓe leyɗe kañum gouvernement sidawo to Accra leydi Ghana kabaru mali woni ɓernde kawrital ɓe kawrital ngal aljumaɗe hannde yalla taƴorolna heɓe e ley sarti transition o heƴaɓe mali kay ngala toon Kalifa Goyta on ko heɓe en keɗɗen foy sango Oumar Waygolo
oɗo botton wawi latade sababu so jukkoje gaɗaɗe ley leydi mali ndi hunceena gonɗo landol ko heewi e malinkoɓe gondi e landade wattu joni o ka toɓɓe ɗiɗi jowi toon dow tabal ngal ko nayiri bangal no laamu hakkundejo hani junnirede ɓe pamaray dow wota yimɓe no wonɓe ley leydi mali ndi darti duuɓi ɗiɗi sidiyawo holliti ɗum hana ƴaɓɓade lebbi sappo e ɗiɗina lebbi sappo e jeegom kanko keɗaɗo fedde sidiyawo wonde no tiɗallaji leydi mali ndi wori Goodluck Jonathan o wari no yiidude laamunkoɓe ley leydi mali ndi o yalti le ngallude bomako nde alan ƴaɓɓinoɗo wala fuu koɓe pamri dow hen le balɗe tati kanko laamiɗo laamu hakkundeji Assimi Goyta sidiyawo noddinomo yallomo hawro e ley oɗo batu ndeɗo aljumare ka o holliti wiide on wawi tawede ley oɗo batu ley beeme ande to heƴaɓe leydi mali ndi tawe Accra wattu joni o wala fuu ko fama ko wondi e haalirde ley oɗo batu saabi de kamɓe laamunkoɓe tan gondi toon noon kanko Abdoulaye Diopo hollitiri wiide ministre kumniɗo hakkunde mali e leyɗele goɗɗe farde mabɓe haltude ko woni ley oɗo batu miccitiɗen wiide lebbi ɗiɗi woni joni jukkoyɗen gondi e waɗede fewde e leydi mali ndi ɗum laddi sababu so yogo e kuɗɗe ɗe kay coggu muɗum gabbiɗle nokko yimɓele wonɓe ley leydi ndi do kuuli sanne hono lewru ramadan ndu wondi e ɓattirade e wattu joni o kulle ɗe ana gondi e gabbude
eyi ho jottoɓe mbiyan ngal ɗo kawrital Accra ley ngal ɗo kawrital Accra sidawo ɓilloto sanne banggal mbiyan alhaali banggal hakkillo farencikoɓe e kañum duna leydi mali ndi ndenno ɓe holti wiide wakkati joni o leydi mali ndi wona ndi tan tampi e mbiyan kabaru embargo o kanko Bocar Boukoum dunke politique aku wonko hanni lalaycha walet une fois keɗɗanamo
sa ƴeewi e alhaali ɓeɓe goni hannde o france wiiɓe ɓe tampina mali o woni hakkille gooto hakkille ɗiɗo ɓerde o ɗum woni yono sanction ji gonɗi toon hannde ɗi wona mali tan tampinta leyɗe gonɗo bange cdao ɓe fuu hannde eɓe yiɗi sanction ji ɗe immine donc min ka e hakkillam so ɓe jokki hakkille maɓɓe lobbo o ɗum woni sanction ji ɗi ana haani imminede ɗum sultita yimɓe fof ka so ɓe mbi ɓe jaltata e sanction ji ɗi so tiiɗalla o yehi yeeso ɗe mbila cdao jaati so yehi yeeso cdao sakoto par ce que yimɓe ɓe fof tampi wona mali tan tampi hannde sa ƴeewi sénégal ana tampi bange kodowar ɗo yimɓe ɓe ana tampi toon donc miɗen miila hannde soɓe ƴeewi kabaru o faa gasi ana haani e immina sanction ji koɓe ɓami e dow mali ko
suudu saria mbiyan ƴeewu ma holti wiide ɗiɗo jukgoji sidawo dow mali na haani imminede ndenno e wi dunke en kabaru keɓe ngal ɗo mbiyan kaɗo anya na haani yettede sanne saabi ka matete sanne e ley mbiyan jooɗo haalaji ɗi mudum magolu yo dunke kabaru keɓe holti wiide kawrital mbiyan batu mawɗo sidawo hannde aljumare noga joyi to Accra toon wattana hakkillo sikke walla e mbiyan oɗo kabaru o ndenno keɗɗana ko hamni kan mi hooram faccitiɗono e fufulde
e lekkuyam andimi wiide woytangoji ɗiɗi mali ɗi bangi goto ɗi jaɓanama bangi goɗɗo dun hultama jukkugoji ɓamaɗi fewde e leydi mali e ɓiɓɓe leydi mali na hani imminede e hunde hantide sanne banggal sariyaji lefoyleɗe ɗe fayi so ɗi mbawatake gollede ɗon e ɗon saabi suudu saria ndu ko wawi tan yo hollitinde anniya muɗum banggal saria lefoyleɗe ɗe ka nde wawa hinnade golle kaɗo anniya kanankoɓe leyɗe ɗe ɓamiɓe ɗiɗo jukkugoji ɗi hewti ɓe kani wadde batu goɗɗo yila amen min nana kabaruji lobbi kano lalti foof kaɗo anniya ɓamaɗo o matete sanne e le jooɗo haalaji ɗi eɗi hulta dun jukkuguji ɗi hana feewi ɓoyde dow meɗen kasen
sagara ɓaltude hakkillaji mawɗe dow kabaru yom banga bemba amen facebook kañe ɗo twitter fedde synergie vende mbiyen waɗi batu hannde haldumare noga e joo mars mbiyen hultivide ana kamɓe mbiyen nder ɗo fedde ka hultivide transition hana fo yawtude lebbi jeene nden no fedde hultivide ɗon mbiyen jogi sugla sanne wakkati joni o leleydi wordi ndi nder no wi caggal lebbi ɗiɗi caggal men jukkumi sidiaw dow leydi mali ndi yoni ko laamukoɓe transition ɓe mbiyen darta kawral donc kanko octe docteur sango docteur ibrahima sango goto mbiyen yimɓele nder ɗo fedde synergie 22 wonko halni lalli tangara keɗ nafo sango Umar Bagol
aujourd'hui exactement
ñalawma hannde o noga e joyi lewru mars hitande 2022 nden laamu hakkundejo hani timmude wattu joni wala fo andude nde laamu hakkundejo timmata feesuya am fa ɗum ɓeyde ɗiɗa wawi ɓeydirede ko yaata lebbi jeenayi wottiji député en kañum président Yakou Wartali nokku o yalla ɗen garta dow sariya minen pelle société civile gonɗe ley kabaru wotteji ɗi ko ɓuuri fo wembude min yalla seedi yawo kañe laamu koɓɓe an pamra dow woota no laamu hakkundejo hanne ɓerede yesso mali en hani wadde no watta fur yala ne wirfito li laamu démocratie ƴeewe yalla hono kaldal dow politique hani waɗirte li nokku o jamare nde ko nayri banggal politique fo pamra dow woota
iwde 411 warde hannde mai duuɓi capan tati e goho ko leydi mali ndi naati e kabaru démocratie so hojotoɓe holtiwide won hojotoɓe holtiwide men wonko yaari yesso bongal muɗum woɓɓe kay mbihi leydi ndi ana heddi ben hani fa hannde ben ɓeydorade faamu e kabaru muɗum ndenno ɓe holtiwide kabaru démocratie ana hani ƴewtede nde forra ɗum e kabaru leydi ndi kanko Elisabeth Walis Mohamed wonko heɓani keɗe façon Ousmane Ñaly Boule Oumar Waglu
e wi Aruna Bari gonnoɗo e haɓantoɓe fa démocratie waɗa démocratie hannde o wana ɗum wonno ko worɓe kaɓantono immino dari fa waɗa
la démocratie
démocratie yo ɗum wona immadan haalahaalaji ɓooli tan e golle dow ɗum hani tawede démocratie mo yimɓe ngala e muɗum yoɗum démocratie gujjaɗo wona wadde ko yaata partiŋaji ujunaji sappo woni démocratie démocratie sina tawe jamare nde du ana li hen wattu joni ƴeewen yello hono oɗo démocratie hani moƴƴintinirede ko heɓano duuɓi noga e tati caggal ko imma daraji gaɗi
fayso jaɓi illa démocratie wari ko heewi waylitake ɓeri ñamasilla secrétaire du club des alternatives pour les renouveaux africains kara e hakkillo mum heɗum woni démocratie jaati woni ko yimɓe paamay
c'est la liberté d'expression
ko heɓa neɗɗo ana wawi haalde hollita hakkille muɗum ana wawi tawede e fedde nde yiɗi fuu so yi ko faamay e politique do ana wawi haalde hum fo ana wawi waɗirde politique no yiɗiri fuu hum fuu do ana wawi hollitinde kowoni hakkille muɗum yoɗum kulle ko yiyete ñalawma hannde o nde leydi ndi kowoni nde tawe
que cette vision soit mise en œuvre
meccintinde wiide nde yambere nogay e jeegon lewru mars ana wondi e yamminede hikka le wattuma mali woni e embargo banggal keɓal ɗum waɗi caggal ko laamu Ibrahima Boubacar Keita ɓaara
wakkati joni o leydi mali na wondi teftude mbiyen qualification makko hakkunde mbiyen banggal match hakkunde mo e tunisie ndenno yo makkudi mon quatar 2022 ɗum e gooɓo leydi mali ndi tawe oɗo alhaali ndenno gilla beete jaati to lattirde 26 mars yimɓele hewɓe jeehi toon temeɗe tewɗe kewɗe ndenno ɓe jalti yalla ƴewde match o kanko Adama Amadou Haydara darni to koɗe wonko heɓani keɗe façango Ousmane Ñaly Boule Oumar Waglu
illa wattu meɗi nden tawi jama heewi fa ana ñoɓɓendiri damal stade 26 mars ko wana yimɓe bamako yimɓe hewɓe ƴuura ley leydi ndi warde hawrude e ɗe piiɗe jinngonoɓɓe ana kooli hakkille mabɓe e gila e mali ɓe jan hawru woyde e o coupe du monde
mali gagnan 2-0 iɗum laaɓi sanne min kawa leydi tinisi ndi min mi ɗiɗi leydan waɗi so jottimi o min kawanɓe 2-0 fa min jaha coupe du monde min fu miɗen caggal jaga buule mali ɗe min garmi hawde 2-0
ɗe piiɗe gaɗa nde wattuma rafi cellal woodi banggal covid-19 fedde dogotore en wonde de fédération malien de football waltini hakkillaji wiide dabareji fuu ɓamama tayruki won e nde fedde
au niveau de la garta fa nata ɗo yimɓele amen ana ɗon ƴewtotoɓe jamare nde holno guuleefi muɗum worri ko yata masque ngaji ɓuyna tati min jogili nokko min dokkan jama o mere mere min ƴewtoto yalla hono ko ɓuuri hewde jamare nde fo hani ƴede masque ji ɗi min mbawa hokkude yimɓele ɓe ka ko ɓuuri hewde maɓɓe fo watta masque
dey ɗe piiɗe yagol hakkunde mali e tunisie gofarnement o ɓami anniya jippinde golle aljumare hannden illa wattu midi ɗe ƴaɓɓiri selimaji capanɗe tati
sidio tamani de faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
ele kabaru amen na kereduji to kitaton wultan wiide ben wuro kantilla le commune ben tambaga ngudido kita kiloji chapandi tati e jagom ben fuddi gollude ben fuddi nyande ben ulti nyande aljuma as alande nogay mars ben pompe mabbe ndiyam den odo nuk odo ben odo pompe mu inira e do jawdi leedindi den no weli sanne kambe ngombe tonbe wi babbe dum lato sababu cellal nuku mabbe cellal le ben taldi mabbe la ben la hejabe lamu politique kanyo dun commune o fufu na gonno e ben galdo kawrtal to buram tun holta tun ben le commune ngaji bamba e temera denno e telephone ngaji tella telephone ngaji da wodi tun na gilla ben jonte kewde e le ben de do nokku di telephone heba tagi sabi ben bonandaji jani ko be ngarata fewde e dido ben putu ngaji telephone di denno kambe hejabe lamu ngadi noddango fewde lam ko be lindi yalla be ben dawra di do telaji antim nan kabaru ito kay tun do holta wiide kawtal sappo e goo balla nyalama hertandago mbenna pamon dal do dudati mbenna yambinama kenyan mbennoga e goo mbennoga e nay mars den no sili o woni haybude yimbe lojabe e le circulation saw ben kawtal gal wadama yeso tan pelle kewde region mbenna landini kawtal gal woni den golirde anazer region kay sakira ben timita kawru amen hande micci don tan baw sat fufu computer do bemal amen 3w.tamagn.org no dom jamu 37321 do sede yotere magazine sido tamani yoto medem robe hande toutes les femmes du Mali yana yuwi do ben kabaru democratie le Mali ndeno drande robe kanko horojo kafu madame dambili wulmatu sou wonko hanni Juliette Koulibaly et Mohamed Babacar Kunta kay dal ko mo faccino yo enkiri jam
toutes les femmes du Mali
madame dambele wulimatu so holti wiide 26 mars latki sababu hello keso li tarki lidi mali wonande rewbe o hisiki fedde rewbe lulirnde kafu yewtagol sariya dewgal e kanyadu kabaru serewul 050 kanon wulimatu holti wiide an hani dido straidi fufu ngatane hakilo bangal hedin tingol leedindi yala demokrasi na beeda yirwude bangal kabaruji amen kiruduji gotto 1991 mo demokrasi nati leedi mali pelle kewde halnon en e kanyi godde nyibam won jengaji kewdi le kabar mudun dun woni ko kafo o joina sabi ndo federobe hewbe kudde mun en naati ima daraji community hakkeji mabbe fano wattenede hakkilo golleji di huntinere hore e kabar politique projet ngaji heyoji yewtagul seraji dewgal kunande mudun seraji goddi hono gol 050 golla ka no haniri ka ko bur hewde kay sifa ngurndam robe wattanam hakkilo
toutes les femmes du Mali
to kujalo to nultan wiide hakke chapanne rewbe pelle kewde kawruti nyande aljumaare 25 mars odande leedi Mali duawuji yalla jam e dejere duminde na hewte leedi Mali e wi landini bebe fanda mudun woni faabaade lam ko be transition be do landini be yobe fedde APP Mali dum woni hejaabe hetogul jam leedi Mali ultama wiide joni woni goobo debbo heba dande monde e le gollude préfet to banamba kabar o ana yowi do madame Fatoumata Sembara nomado nyande alal bare jabbinende latade jokko préfet nuku o sabi mudun no kafo banamba wadi karutal nyande aljumare de yittude sanne lam ko be ko buri temedron robe hawruti hen dun timita yotor meden robe Mali hande jotali hirsadi fewde robe kangaba le lam kulukuru